maziwa boy. Ni mazi, ni maziwa boy. Maziwa boy, maziwa, leo nimeleta. Basi nini nyimbo tamu musikilize. Maziwa, ni maziwa boy. Kama vile wao husema, awande bigibi ndizi tuna wajibu. Mwazima, leto mewalishie. Nyimbo nyingine musikilize. Nyimbo hii ni ya Valentine's, inaimba ikipiga Valentine's. Nyade, it's a day for lovers. Valentine's, it's a day for friends. Valentine's a day for lovers. A day for friends. A day for family. A day for friends. A day to celebrate. And all it forms. A day to show.
Maziwa boy ni Avande Biggie Windy.
Ultra Beats on the track.